Kulandire ni kuprogramu ina ya ngwe 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 awa ndi maprogramu apadera amene tukukufotokozerani za nchito kapena project imene boma la Malawi kudzera ku nduna wa zamphamvu inakhalizikitsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi magetsi mmakomo mwawo. Ndiye mbali imodzi ya nchito imeneyo ikulimbikitsa kunena kuti anthu amene ali kumamidzi olopena sosakhala kumidzi kwenikweni koma ngakhale anthu amene ayandikira matauni koma alibe mphamvu za magetsi zodalirika zokhalitsa amenewo akhale ndi mwayi wotha kugula zipangizo za magetsi a sola. Tsatirani programu iyi mwachidwi chifukwa kumapeto kwa programu iyi tikufunsani funso ndipo mukayankha molondola ndi kuchita mphumi mudzalandira t-shirt yokongola ya ngwengwengwe. Ndiye tili kunoko ku Starsat kunakulandira Miracle mu programu ina ya ngwengwengwe. Katundu amene mukugulitsa mu project ya ngwengwengwe ndi otani komaso mwina kugwiritsa ntchito ndi ubwino wa kachidutsa kalikose kamene kali mapaketi a katundu mugulitsa ntchito?
Ndi katundu wa magulu atatu S55 amabwera ndi panel ya Edwards mababu atatu pochajira foni ndi volumikizira kuti mababu awale nyumba. E40 amabwera ndi 10 watts mababu atatu pochajira foni komanso volumikizira kuti mababu awale. S50 ali ndi 10 watts panel mababu atatu pochajira foni komanso wireless ndipo ikaso flash.
Ndiye zimene zizi zimene mukutchulazi wireless pochajira foni ndi ubwino uti umene china chitichonse pachokha pachokha chingampatse munthu pakhopa.
Ngati mbali ya mababuwa ndi kuti ithandizira anthu kuunikira pakhoma akakhala kuchajira foni ndeti ngati munthu ali ndi foni pakhoma atha kuchajira foni yake komanso foni yake ikachaja ndi kuti ali ndi kuthekera koma alumikizana ndi achibale akutali kutali komanso ngati mwe mukuziwira masiku ano anthu ambiri amakonda mwina akuatumiza achibale pa airtomani kani mpamba ndi kuti mwayi umenewo akachaja foni ndoti siwasempha kwambiri
ndithu. Dziwa ile sili mphindu sonse bola munthu kumanga kuti kukuwirana uko kumaseka nthabwala?
Ayi ndithu ile sindipo ndiomwe ili mphindu kwambiri ndi kuti ali ndi kuthekera koma abva zomwe zikuchitika nditi padziko pano kandi za nyengo mene mukudziwira kunja kuti mvula iyi ikumakhala ngati kubwera ikusiya amatha kudziwa kuti nthambi ya za nyengo yati ayi mvula igwa atitere komanso anthu ayenera kukhala malosamala ngati madera omwe madzi amakonda kusefukira.
Ndi chitsimikizo chanji chimene inuyo mapereka ngati Starsat chomutsimikizira kuti katunduyi atha kugwiritsa ntchito nthawi yayitali?
Munthu akaona katoni yathu akaonapo Star Times adzuzuri meiyi ndiizindikuloti katundu idu Starsat komanso agent wathu kwagulitsa katundu sizoti timathirapo mpoti basa athana amatha kukayendera kukaona kuti katunduyo akugwirabe ntchito mmene akuyenera kugwiritsidwa ntchito komanso ngati pali vuto lina lilonse customer wathu amatha kulumikizana ndi agent wathu amene amatha kuzamukonzera.
Akhala kuti inuyo muli naye mukumuyang'anira customer ayo kwa nyengo yotalika bwanji ngati pali vuto likapezeka?
Kwa zaka ziwiri.
Ndiye mukulimbikitsa kuti anthu mukagulitsa katundu wali chonchi amusiya adzigwiritsa ntchito chonchi?
Inalilimu ndithu pakasa mmasule olikuwonjezerapo china chilichonse kani ngamene mbali ya mawaya.
Nyengo ya zaka ziwiri tilekeze kuti yatha munthu agwiritsabe ntchito katundu mwina sipanachitike vuto lilo sesanakuzeni olo mwina panachitikapo mavuto ena inuyo munapita ndithu munakonzera olo munasinthira china chake katundu agwira ntchito mpaka na zaka ziwiri zozakitirira umakhona kuti ubale inuyo ndi munthu yowatha basi ino adzingogwisa ntchito
ubale umakhala kuti ulipobe ife ndi customer
natokoza
zikomo kwambiri.
Ndiye ndafika kuno kuli Kapo Solar Systems kuli nkhaninso yokhudza zipangizo ndi kuti tithe ndithu kumva mvemvemve kuti nkhani yokhudza zipangizo zimene mukugulitsa kunoko makamaka za mu project ya ngwengwengwe kugwiritsa ntchito komanso ubwino umene ulipo pa zipangizo zimenezizi munthu akagula kumudziwo ndizotani?
Choyambiriya ndi yokuti munthu amakhala kuti akuseva ndalama yake madera ambiri malawi kuno kuti tionetsetse kulibeko market. Ndifeyo ngati as recap of solar systems. Ndekuti tukutenga market amene wawali adzuwa kuwapititsira anthu wacha. Endi anthu wacha zikazo ti wacha aku sanga wawa ndi kukhala ndi katundu umene iwo komanso akugwiritsa so ntchito somwina kuchaja phone komanso kusave ndalama zawo.
Ye mukakhala kuti mwangugulitsa munthu katundu amene iwoyo mu kuti mmakhala ndi dongosolo lotha kumuyang'anira kumpatsa chitsimikizo ngati pangakhale voto.
Kumbali imeneyo ndiyoti customer angalo atigula katundu wathu timapereka warranty. Warranty ndi nyengo imene munthu akuza kugwiritsa ntchito sola ija ngati pakhale kuti pali vuto linalililonse iyo jamatidziwitsa ife ndipo timankozera chinthu chicha mwaulere ndipo warranty imene tikupereka pa 2 years ubwino wake ndi umenewo. Rwanda uzoti iyo jangada kuona kuti pali vuto linalililonse kaya ndi babu kaya ndi batile lake la sola kuti sili kugwira ntchito bwinobwino atidziwitsa ife ife kena kuno tikansintira katunducha.
Inu mukuona ngati kufunika mamanga kupereka warranty kapena nyengo imene iye yachitsimikizo kwa customer kumbali ya iyeyu wogulayi kufunika kwenu.
Kwambiri chimene chiyo ndi chitsimikizo choti katundu wathu sikuti tangompatsa munthu uja kuti mwina tangogulitsa iyayi komano tikufunano kuonetsano kuti ino nthawi imene munthu uja watigula katundu kwina kuso ndikuti ubale uzikhala kuti ukupitilira sikuti tangonsi iyayi kuti munthu uyu anatigula chinthu uchi kena kuwachimaliza basa akuzathira popo iyayi komano zikufunikano kuti ino ifebe tizikhala kuti munthu uja tikumupangirabe zinthu zina zomwe zikufunika kuti ino azitha kugwiritsa ntchito sola yake mpaka nano nyengo imeneyoyo.
Akakhawana kuti zaka ziwiri zimene munampere patsira chitsimikizo munthu uja kuti katundu wanu ngodalirika vuto linalonse litachitika mu zaka ziwiri tikukukonzerani zaka ziwiri ziyazati mwina sipanachitike vuto lilonse munthu uja katundu akugwirabe ntchito mwina pachitike kenake mwankonzera munthu akugwiritsabe ntchito amakhana kuti paliso chilichonse chatsala ndi customer amene zaka 5 zakwana pa zaka 10 akungogwirisabe ntchito inu arikapo mmakhale mdakali nayebe
customer amakhala ndi wathube chifukwa choti chomwe chimachitika customer ameneyo tikamusiya lero ndekuti mawalake sadzatigula so katundu wina mungamukudziwira kuno kulikapo sikuti ndi masola okha owunikira amene tili nawo tiliso ndi zinthu zina ngati mafrijiwa so nthawi zina timayang'ana customer aya customer aligula lero sola imene liyowunikira ya mapapu awiri komano mwinano kuzaka ziwiri afunikano kuti ino munthuchi apange ngati improve awonjezere
mwinapezakoti ndalama akuona kuti kumanyumba motu nde mpata ulipo to apandikepo friji
ndi zomwe zimachitika kwambiri
ameneyo ndithu ndi Felix amene amatifotokozera kwambiri kuti kodi ubwino wina umene ungaupeze ngati mwagula katundu kulikapo solar systems ndi otani.
Mutakugula zipangizo za sola mapeleka pang'ono pang'ono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa be sola yo kula nizipangizo za sola zokhala
ndili ndi Paul Dumbi mmodzi mwa akuluakulu ku Yellow Solar kagwiritsidwe ntchito kachipangizo kena kalikose mu package imene angagule amwina ndi ubwino umene angaupeze pa package ngati imeneyo kapena kachipangizo ku alis pakokhapakokha bwino wake ungakhale otani moyo wake kapena pa nyumba pake
kuthawa ndisimikizira inu pano kuti magesi ndamene amapanga kuti moyo wanu ukhala bwino nthawi zonse amalapo akagula sola imeneyi ndiye kuti akugula magesi amene aziwonekera nyumba mwawo komanso akupeza chipangizo chimene angathenjepo foni komanso akupeza wayilesi imene azimvera siku ndi siku kuti kudi kunjaku kwa gwanji nkhani zakunduku azimva zonse zija pa wayilesi imeneyi wayilesi yomveka bwino kwambiri ndithu ndithu
akakhala kuti munthu uja wagula chipangizo walipirira kaya ndi kachi walipirira kaya polipira pang'ono pang'ono zaka ziwiri zatha wagwiritsa ntchito mwina zaka kaya 20 ka 15 zatha mwina china chake chachitika pamakhala kuti ubalebe ndinu ulipo kapena basino mwamuyi wala kuti chinthu chija wagwiritsa ntchito be wa moyo wake be
funso labwino kwambiri ehe amalawi azindikire kuti ife yerusola tili pano kuti moyo wawo ukhale wabwino pachifukwa chimenechi ife timakhala nawo amalawi mu nthawi yonse imene akugwiritsa ntchito katundu ameneyi soyeza kuti alipira katundu pa zaka ziwiri warranty period ija yatha sikuti ife timanena kuti yayi tikutayeni apa tasiyana tsopano tione kuyena iyayi timakhala kuti tilipo zaka ziwiri zija timafuna kuza zija nzonena kuti customer pakakhala vuto timakonza maulere koma timadziwa kuti mavuto nthawi zina amatha kuchitika pakati zaka ziwiri zimenezi ife timakhari pamene paja kuti customer aja tapase upungu komanso ngati akufuna kugula chinthu china pasola paja mwachisanzo muna babu lasiwa kumene akufuna kugula babu lina ife timakhala apo kuti tiathandize kuti agule babu lina kuchokera kuno ku kampani yathu ya aerosola chigwire ntchito ndithu kapena battery limene mwina lachipamphamvu akufuna akule battery lina kuthekera kumeneko kulipo kuti ife aerosola timakhala pamenepo nthawi zonse customer akuja apitilire kukhala ndi moyo wabwino ife aerosola katundu wathu customer amalipira ekha sola ina iliyonse imene customer amagule makhala kuti ili ndi nambala yake yake feza kuti nambala yanu ndi ine njosiyana mukamalipira mukhala kuti mukulipira ku nambala yanu ine ndikulipira ku nambala yanga message mulandire inu a message imeneyo ikhale token imene mwilowese pa sola yanu osati yanga
ndakutengerani kunchisi kwa tiye kasakula kumene tili ndi kampani ya Sane Money ndikufuna kuona kuti kwambiri timve nkhani yokhudza chitsimikizo chimene chilipo inu mutakhala kuti mwagula chipangizo chanu cha sola
Ine dzina langa ndine Dalitso Judith Kudala amene ndikugwira ntchito ndi Solar Aid katundu amene tikubweretsa kuno kumudzi ya Solar Aid akhala ndi zipangizo izi imakhala ndi mababu atatu amene ali ndi kuwala kutatu malevels atatu kutakhoza kuwunikirako pang'ono kufuna kuti kuwala kucha kuchulukire olokukhale kowala kwambiri kutengera ndi mmene munthu maso ake wafunira komanso imakhala ndi battery Bati limene tinayesetsa kuti tipeze nyali limene ndi bati la mphamvu bwino loti malevo zonse ajakuyaka kajakuza kukwanitsa onse katikati mwenye makaso ndi panelo imene imacharja bati lija imene ndoti akamayikirira maonesesa kuti ipachikidwe pamwamba kuti nthawi zonse zikhala chikuchajidwa komanso imabwera ndi charja cha phone kachaja ka phone koso mukapeza kuti kali ndi amati mitweti timitu tosiyanasiyana kusekutengera ndi munthu mmene phone yake
Ena mati yae, timapatsa anthu aja nyengo ngati yachitsimikizo chakachimozi zakaziwiri tirona kuti tikuyangana chichose chita chitika chidzakonzera inuyo nyengo yanu yoteroyo imakhala yotani musatali
ifepo lingalira kuti tikhale ndi ubalebe ndi anthu atathandize pakana zaka zikubwera mbuyomu sitinaike mulingo kuti tikhala nawo nthawi yaitali bwanji chimene tinangopanga ndikuonetsetsa kuti apatse nyali zimene zili zolimba kuti akhoza kugwiritsa ntchito zaka zingapo Mwona kuti ifeyo, udindo onse wa kakozedwe kazi ntuka, kodi chinthu chikugwira ntchito modani, kodi chaonongeka tukena kukonza pati, tinawika pa ifeyo kuti tisampase chipinjo customer icho. Kuti cholinga chathu, ubale ndi customer ucho, ubidirire be, akhale be akugwiritsa ntchito kuwala kuja kwa nthawi yaitali.
Ye mukati udindo okonza uli manja mwanu, murantho zoti mmakonza pa nyengo yanji. Kuti chinthu chochangonongeka, kapena munthu yo amafunta wachiwononga, inu udindo be uli manja mwanu.
Ife ya tirundu udindo yambilila kweni kweni ndo wapuzitsa makastoma laja nyali zizikabwela nazo kumudzi kuno timakhala nawo basi ndikuwapuzitsa katundu asanafike mnyumba mawo tapuzitsa magwiritsidwe ntchito ake komanso kuti kodi china chake chikachitika kuyenera kutani ngati aona kavuto kena kakakwena opanga lipoti kwa ndani kwawapotengera kuti anthu timabadwa mosiyanasiyana kucheka mapezeka kuti agwiragwira pena pake akakhoti chinthu chachangoonongeka poti ndizokonzedwa ndi manjamu Kati chango onongeka timakonza maulele tili ndi technician amene akukhalira konku amene amakonza maulele koma ngati pena pake agwiragwira okha chimene mukwaphuzitsa kuja tinaonetsetsa kuti tiauze kuti chimene chosakuyenera kuchita angati agwiragwira okha timachilola chibwere kokonzetsa kuja koma timapempha kuti alipire kokena kake ndicholinga choti adziwe kuti chimene ndikupanga ndicholakwika kuphatikizaso apo timakhala ndi nthawi imene timachezaso ndi makasitoma ibwereraso kumudzi kuja tikasonkhanitseso Bali zinthu zina mwina zimene sitinaziwunikire mmene timayamba koma tikakakhala nawo pasi makastoma aja ndikuchezaso nawo timatha kuzindikiraso zinthu zina zimene tingafikireso makastoma aja kuti kodi mina tinalephera pati ngati pali pena pake pamene tikufunika tiwonjezere pati
atokoza
zikomo kwambiri
mutakugula zipangizo za sola mapeleka pang'ono pang'ono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa besolayo gulani zipangizo za sola zokhala
Mukumverai ndi programu ya ngwe ngwe ngwe. Ndipo akutipatsira programuyi ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku bank ya padziko lonse World Bank mchingerezi. Akonza programuyi ndi ya Development Broadcasting Unit DBU. Ndakutengerani ku Green Impact Technologies.
Takulandira.
Toyamba ndikudziweni dzina kumaso
dini. Nizanga ndiwezi nguma, nimagwira ntchito ngati programs manager wa Green Impact Technologies.
Kodi mukugulitsa zipangizo ziti mu ngwe ngwe ngwe.
Okay, ife ngati ya Green Impact Technologies tugulisa nyali yochedwa wa solar 100. Nyali imeneyi imabwera ndi mababu follow onikira. Imabwera ndi radio. Ku radio ku kumbali so kuli tochi yomweso munthu atakuonikira. Komanso radio imeneyi pali mwayoti munthu akuika ku flash kumamvesera nyimbo ndithu. Kumutha kulowesa koso memory card. Komanso imabwera ndi controller. Inapasidwa mapoti omwe matha kuikapo USB ndi kuchaja mafoni. Imabwera so ndi panel yomwe imachaja controller kuti zinthu zitha kugwira ntchito. Ndeti fotokozeso kuti wireless yathuyi ndiyoti umachaja so kumweko. Siofunika kuti mugulese mabadile ayi. Ifeyo timalangiza kuti customer ngati waona vuto liliwonse kukhuzana ndi katundu amenewe atiimbire foni. Pa nthawi yomwe customer wagula katunduyu pa zaka ziwiri timakonza maulere ngati vutolo lili zokhuzana ndi factory zomwe sitimathandiza zoti mwina wabesa panel yabedwa customer ndi utawene agule panel ina azakugulaso kwa ifeyo kaya babu la duka pena pake kani makoso kandi chani imeneyo ndikuti akuene aso agule babu ina komanso ngati customer wapezeka kuti yavuta wayimasula chifukwa kayibwesa kuti tidzayiziwa kuti ina masulidwa ndi ngati yapezeka kuti yamasulidwa ameneyo ndikuti so sitimthandiza maulere akuenera agule
zikoma kwambiri ngati mufuna kuti mudziwe kwambiri zokhuza Green Impact Technologies ndi zipangizo zawo 4260 kungoyimba nambala imeneyo ndi toll free ndikuti akuthandizani akulumikizani kwa agent wina aliyense amene angakuthandizeni. Mukumverayi ndi programu ya ngwengwengwe ndipo akutipatsira programuyi ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku bank ya padziko lonse World Bank mchingerezi. Akonza programuyi ndi ya Development Broadcasting Unit DBU. Ku Solace Energy ndi kumene ndili a Martin Masia ndi mkulu wa kampani. Ndikufuna kuti ndimve kodi zipangizo zimene Solace Energy ikhale ikugulitsa mu ngwengwengwe project zikhala package yoti ili ndi chani mkatimu.
Products amenity na okuno ndi ma solar home system amene ali ndi mababu atatu amene ali ndi mababu folo amene ukhoza kugwiritsa ntchito kuchajira foni kumaso kuunikira nyumba.
Pali chiti chonse chokhuza muna kumvera wireless
ma solar system amene ali ndi mababu folo amene wazabwera ndi wireless imeneso munthu ukhoza kugwiritsa ntchito kuchajira ndi solar yomwe.
Dalimbikitsani kuti kufunika mwanje kuti agulede zida zimene zizi pakungwa basi
zipangizo zimene aboma kuzera mu project imene yango ngwengwe akubweresa kuti amalawe akhale nazo zipangizo zimene zili zolimba zipangizo zimene zili ndi warranty zili ndi guarantee ndithu kuonesa kuti zipangizo zimene zili za original zokhalitsa zodalirika ndicho chinthu choyambirira ndi pasakhale kuopa kwina kulikose kuti asola imene mwina ndikagula ingodikhalisa mwina miyezi iwiri kapena miyezi itatu ikhala yaonongeka. Zipangizo zimene tikugulitsa ife zikubwera ndi warranty kapenanso kuti guarantee ya 2 years. Ngati mwagula ndipo pali vuto lina iliyonse kutengera nthawi yomwe yagula kufikira zaka ziwiri ifeyo tili ndi kuthekera kukusinthira chipangizo chanu kapena kuchikonza komano muli ndi chilimbikiso choti chipangizo chimene chichi ndi cha original ndithu chikubwera ndi warranty yake ya 2 years ndipo mukhoza kugwiritsa ntchito mupanda vuto ina iliyonse.
Kwa amene mukumvera pa wireless mukufuna katundu wa solar kuchokera Solace Energy ndikuti kungoyimba nambala 0996528378 nambala imeneyo ndikuti mwalumikizana kale ndi kulikulu kwa Solace Energy ndikuti adzakuthandizani chilichonse chimene mungafune komanso kukulumikizitsani kwa agent amene wayandikira pakhomo panopo. Ndi ndili ndi Prince Kankhwali wakuno ku Vitalite amene akufuna kuti atilongosolere bwinobwino za katundu ngati amene ndakulandira Prince.
Zikom kwambiri.
Ye kuno ku Vitalite mukuti muli ndi katundu otanotana amene mukugulitsa mu ngwengwengwe project.
Ndi katundu amene amakhala ndi mababu awiri amabwera ndi panel ya 6 watt ndi imati battery box yomwe ndi solar controller yomwe amaloweseramo ma units aja akagula amalosamo mainis minim ndiniso ya mababu atatu imene iyi makhala ndi mababu atatu ndi 10 watt panel ndi battery box amato chajira po phone.
Ubwino wake kwa munthu kumudziko umakhala pani?
Ma ubwino ambiri mbiri kugisa ntchito katunduyi kwa mbiri la ndikuunikira kachiwiri ndi kuchajira ma phone. Muziwa kuti anthu amakhandi ana ku sukulu nawapeza kuti ana aja akuwerenga usiku chifukwa cha nyali zathu zizapita light. Plasiso ubwino wake umakhala kuti ngati anthu ambiri azapo miyoyo yawo chifukwa kuti chogwisa ntchito kandulo palafini imathotendezaso zimenezo.
Ndiye munthu akagula chipangizo chimene chichi pali ubwino wina uti umene angapeze munyengo imene akugwisa ntchito
katunduyu wathuyu timasimikiza kuti munthu athu kugwisa ntchito for zaka zitatu. Chisimikizochi mchidzungu timati warranty. Warranty imampasa chisimikizo kuti katundu ngati atawonongeke mu 3 years mumbweretse 3 years nzaka zambiri. Pomwe timaonesa kuti katundu uyu ndi original wasiyana ndi anthu amayenda na wina uchi.
Ziti ngati kuti niyo ya Vitalite mukumuuza customer kunena kuti chinthuchi mukhoza kugwisa ntchito kaya zaka 10 kaya zaka 15 koma kuti mutsimikize muzaka zitatu chilichonse chitachitika tiuze.
Mubwere nacho tikonza maulere.
Yathokoza kwambiri.
Ziko.
Takugula zipangizo za sola mapeleka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa besola yo kula nizipangizo za sola zokala
ndi ndicheze ndi mmodzi mwa mkulu wa kampani imene yakumudzi kwale ya Witness Chisale kuti atifotokozere bwino lino takulandirani ku programu yathu.
Zikoma kwambiri
mu project ya ngwengwengwe zipangizo zanu zimene mugulitse ndi zotani?
Andi lanteni amene ali akulu amene akupangidwa ndi Free Sun amakhala ndi mababu awiri komanso ali ndi remote control. Remote yomweyo imathanso kugwisidwa ntchito ono ngati toko chino mwachisanzo amakoleka nyali zimenezi zinyumba mwanu kama zipinda ziwiri ukamalowa mulumumo umatha kungogwisa ntchito remote imene kuyasa ndi nyali ndithu zolimba zoona kuti even mwana atakhala kuti wagwisa sizingasweke ziri ndi waterproof mwina waenda nayo pa mvula kapena mwina yagwera mazi mazi ajasanga lowe mpano kukaononga. Ndi nyale yomweyi ili ndi malo amene umatha kuikapo USB ndi kumacharja phone ngati ufuna kucharja phone.
Nkhani ya warranty akumudzi kwale mukupereka yotani?
Warranty imene kuchokera ku factory imene anatipasa ndi mpaka na zaka ziwiri zinatitengera ifeyo popanga selectimo kunawa kuti tiyang'ane nyali zimene ndi programu yathu ona kuti munthu akuyenera kubwera kumaza chaja kumapita kukagwisa ntchito zikhale zona kuti tikangotchachidwa kamodzi akapita kukagwisa ntchito osati tikangotenga 2 hours basi zazimayi sitautenga maola ochulukirapo una kuti just single charge.
Mkulu wa kampani imene yakumudzi kwale ya Witness Chisale.
Takugula zipangizo za sola mapeleka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa besola yo kula nizipangizo za sola zokala
ndiye tiri kuzuwa energy tufuna kuti timve zambiri kodi ubwino umene ulipo pa kachidutswa kena kali konse muphoso la chipangizo chimene akugulitsa kuno kuzuwa kapena makampani osiyana siyana ndi chotani ndi Winston Ngwira amene wandi mmodzi mwa akulu kuno kuzuwa takulandirani programu yale
zimwe muambire
kodi chipangizo chimene mukugulitsa inoyo changwengwengwe munganene kuti ubwino umene ulipo pa kachidutswa kali konse kamene upezeka mu paketi imene ndi wotani?
Ndinene njeno kunena kuti katundu uyu chite chichose apamene chofunikira tingwerekeza kapaneloka kandi batileri kani mababuwa koma ubwino umene ndifuna ndipange dwel kwambiri ndionena kuti ino katundu uyu ndi wofikirika choyambirira komanso ndi magesi ngatawa chachikutiseva chifukwa chonena kunena kuti ino chilichonse chimene tingafune kuti tigwise ntchito chilipo muchaja foni mukhala ndi magesi ndeti kosti imeneyo ikhala kuti yachepa
ndiye kuti winaso ubwino onena kuti aupeze mwina pamene akugwiritsa ntchito muzaka ziwiri
iwo ndife pali bale wanditendite onena kuti nyenye chonse chimene chingachitika apapa ife tichiona kuti chimene chimene tokhala factor 40 pane imatoka zaka zosachepera 15
zaka 15 ugwira ntchito panelo
pera 15 ndiye kuti mwana wabado ambasandi 1 mpaka form 4 wamaliza panelo ida
akuonikirabe
akuonikirabe mababu amatokaso zaka sochepera so 15 iji si glasi ili kuti tikapapasiliswe ayi
ndi plastic yolimba bwino
yolimba bwino kwambiri sisi ntuzo nguri pangono mwono basi kina ka wagulesu wagulesu ia ife sidifuna kuisa zimekesu.
Nkani ya ikulu akunena kuti Katundu amene muna sainirana amene muma gula kukampani na hili yose mene munga guleko majitanzo ngati kuna kuzua energy mkweni na kuti akari katundu wake mweyo azigwira nchito munga mene factory ina nkonzera nkukupatani ndipo musa unjezele pochina chiti jose musa dule kena kalikose mungatero akuti muzakala pa ubale ndi kampani meneyo ndipo kwanyengo imene akupatsani kuti akhoza kukusinthirani kukukonzerani ulere pamene chili chonse chachitika ukhala kuti ubale umenewo ukupitilira ine dzina langa ndi Mike Mulongoti ndakuthokozani kuti munali pamenepo bwanji muzakhalenso pompo tsiku lina imene ndidza kubweresereniso mutu wina mmaprogramu apadera angwengwengwe amene tikukupatsirani kudzera kuboma la Malawi makamaka kunduna wazamphamvu. Nali fuso lathu mprogramu ya lero. Ndi zinthu ziti zimene kampani ingakuchitireni pamene mukugwiritsa ntchito zipangizo za sola zomwe munagula ku kampaniyo. Ndibwerezanso fusolo. Ndi zinthu ziti zimene kampani ingakuchitireni pamene mukugwiritsa ntchito zipangizo za sola zomwe munagula ku kampaniyo. Perekani yankho lanu potumiza SMS kapena WhatsApp ku nambala iyi 0997-422-668. Ndibwerezanso nambalayo 0997-422-668. Osayiwala kulemba dzina lanu lonse, dera komanso boma lomwe mumakhala. Ndipo onse ochita mphumi atayankha funsoli molondola tidzawa ulutsa pa MBC Radio 1 lachisanu pa 31 May 2024 nthawi ya 5 koloko madzulo. Ngati mukufuna kugula chipangizo chanu cha magetsi a sola kapena mukufuna kudziwa zambiri kuili onse mwa kampani zovomerezeka zomwe zikugulitsa zipangizozi imbani foni pa nambala izi Vitalite 703, Green Impact Technologies 4260, Kapena 0881-754-926, Yellow Solar 3020, Zua Energy 0994-791-414, Kapena tumizan SMS yolemba sola ku 3067, Star Times 0995-777-555, Sane Mane kapena Solar Ed 0997-034-806, Ricapo Solar Systems 0994-549-641, kapena 0995-251-491, Soles Energy 0996-528-378, ndipo kumudzikwale 0888-728-242.